gudoomiyaha kuxigeenka xisbiga mucaaradka wadani maxamed xaaji yuusuf waabeeye oo shirsaraad ku qabtay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka, gaar ahaana waxa uu sheegay in xisbi ahaan aanay ogolaanaynin inay doorashada lagu galo nidaam cusub. Sida uu sheegay,
waxaan idin mudaa kusoo jiray khilaaf doorashada madaxtooyada ee imika muddaysani ee waqti aysan dhibaatooyin badan iyo khilaaf badan baa inaga soo maray waqti ay imika wada qabsato ayaynu ku jirnay. Dadkuna ka nafteen arrimihii khilaafka. Waxaan leeyahay xukuumadda waqtiga lagu jiro idin cuntadi maysto inaad soo celisaan khilaaf cusub oo marmarsi uga soo dhigataan habkii doorashada lagu gelayay. Horta taasi idin cuntadi maysto baan leeyahay, laakiin doorasho madaxtooye oo waqti aysan ayaan qalab cusub jirta kaga soo kordhinaya. Mid taasi suuroobaysa maaha. Bailowska dowladaha hoose ayaa lagu tijaabiyaa. Haddaana xisaabta mucaaradka ma aqbalayno wax cusub oo doorashada lagu soo kordhiyo.
Geesta kale, gudoomiye ku-xigeenka kuwaad xisbiga talada haya ee kulmiye Cabdicasiis Maxamed Soomaale ayaa ku eedeeyay xisbiga mucaaradka ee wadani inay doonayaan in natiijada doorashadu si ay muran u gasho aanay noqonin diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashada ka qaybgalaya nidaamka hufan ee sawirka isha. Sida uu dhigay hadalka,
xisbiga mucaaradka ee wadani waxa miidi aad ugu soo baxaysa iminka ma doonayno in isha la sawiro oo doorashada isha lagu galo. Xisbiga kulmiye waxaanu sheegaynaa oo si hoose iyo si sare u sheegaynaa oo aanu cadaynaynaa inaanu leenahay doorashada si ay nadiif u noqoto waa in isha la sawiraada u galaa sida sharcigu sheegayo ee heshiisku yahay ee komishanka uu ixtaariyay sharciguna sheegayo. Doorashadii horay noogay ee la kala badiyay hadii layidhi dad intaa codeeyey ama la yidhi haddii ishii la doonaa diidayso soo wala doonisaadi odanaa taa dad intaa codeeyey.
Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.